Donald Trump ayaa bishii Juun ay na dhaafti ku dhawaaqay inuu ku tala jiro inuu u tartamo xilka madaxweynenimada Mareykanka. Trump ayaa ah ganacsade weligii aan soo qaban xafiis dowladeed, isaga oo sheegay inuu rabo inuu aqalka cad u tartamo.
I am officially running.
Waxaan si rasmi ah ugu tartamayaa xilka madaxweynaha Mareykanka. Waxaanan mar kale dalkeenna ka dhigayaa dal weyn oo xoog badan.
Our country great again.
Ku dhawaaqista Trump ayaa ahayd mid si weyn loo muujiyey, waxaana ay ka dhacday dhismo weyn oo uu leeyahay magaciisana dusha sare uga hadhan yahay. Trump ayaa waxa uu ku dhashay Queens, New York, waxaana uu la soo koray qoyskiisa oo ahaa qoys ladan. Waxaana aabihii reer Trump uu ka shaqayn jiray ganacsiga iyo iibka guryaha, isaga oo saameyn badan ku yeeshay nolosha Donald Trump. Pat Rosie waa xeel dheere siyaasadda cilmi nafsiga.
Waxa uu aabihii ahaa qof maamul adag isla markaana mowqif adag leh. Dabcan, Donald Trump waxa uu aabihii ka raacay
shaqsiyaddaasi.
Trump ayaa waxa uu la wareegay maamulka shirkadda aabihii sanadkii 1970-kii, waqtigaas oo wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka ay ku soo oogtay dacwad ah in qaab midab kala sooca uu guryaha uga kirayo dadka. Eedeyntaasi oo mar kale soo shaac baxday intii uu ku guda jiray ololihiisa doorashada, iyada oo lagu cambaareeyey hadallo muran badan dhaliyey oo uu ka sheegay dadka Mexikaanka ah.
Waxay noo keenaan daroogada iyo faldembiyeedyada, waana dad wax kufsada.
Sidoo kale dadka muslimiinta ayuu weeraray.
Hillary Clinton's catastrophic immigration plan will bring vastly more radical Islamic.
Qorshaha socdaalka ee masiibada ah ee Hillary Clinton ayaa wuxuu si baaxad weyn inoogu keeni doonaa in ay Islaamiyiin xag jir ah oo badan ay u soo haajiraan dalkan, oo halistoodana aanay ku koobnayn oo keliya mujtamaca, balse saameyn weyn ku yeelan doonta gebi ahaanba habnololeedkeenna.
Threatening not only our society, but our entire way of life.
Taariikh nololeedkiisa hore ayaa waxaa Trump uu soo gaaray guulo sare, isagoo dhisay dhismaha caanka ee Trump Tower. Nolosha gaarka ee Trump ayaa sidoo kaleeto waxay ahayd mid bulshadu ay la socotay, isaga oo saddex mar guursaday oo laba ka mida si weyn loola socday furriinkooda. Waxaana ololihiisa ku weheliyey xaaskiisa iyo shan caruura oo uu dhalay. Donald Trump ayaa shaashadaha warbaahinta mar kaleeto ku soo noqday isaga oo ka soo kabtay dib u dhici ku yimid sanadihii 2000 ka dambeeyey, waxaana uu soo bandhigay barnaamij caan ah oo telefishinka Real TV laga daawan jiray oo uu ku soo bandhigay xirfadiisa maamulka.
Waan ku eryay.
Trump ayaa dhinaca siyaasadda ku caanbaxay markii uu ku eedeeyey madaxweyne Obama inaanu ku dhalanin Mareykanka, inkastoo markii ololihiisu uu socday uu dafiray arrinkaasi.
Hillary Clinton and her campaign of 2008.
Hillary Clinton ayaa ololaheedii 2008 bilowday sheekadan dhalashada, aniguna waan sii dhammaystiray.
I finished it.
Tan iyo intii uu guusha hananayay ayaa Trump waxa uu xoogaa dibciyey hadalladiisii, laakiin qiyaasada iyo go'aanka qaadashada saameynta ay hadalladaasi ay ku yeesheen mujtamaca Mareykanka iyo makaanka dalka uu dunida ka taagan yahay ayaa noqon doonta mid laga dhursugo tan iyo inta uu tallaabo ka qaadanayo marka la caleeyo masaaro kadib.